atho msuthu na yesindiswa emotswara polos are haleluya tsa hutsiba ga moki pulusi swe ma mela hakili swe asekasukile intweni athi ndiyawubhekisa amehlo am kuYehova umuzwa shaya kancane athi bawoxa ndilahlekayo ngoluha mbolweliliswe Senna